Abamu ku babaka mu Palamenti eggwanga lino abazze balondola ebyenjigiriza bakubaganya empawa ku nteekateeka empya gavumenti z'egenda okuleeta okulungamya amasomero ga nnassale okussaako n'ebifo awakuumibwa abaana zitezidde care center. Abamu bawagidde enteekateeka eno so ng'ate abalala bagikubyemu ebituli.
Okuba gavumenti ebadde teteekayo ssente naye kituufu weetaagawo amateeka, weetaagawo polisi, weetaagawo regulation. Naye ekizibu nti gavumenti ekirabye ebizibu bimaze oggwawo era eyo polisi tujaaniriza. Naye tetugenda koma ku kukola polisi nga tetutaddewo budget.
Bano ba caregivers oba abalabizi b'abaana n'abasomesa balina okuba ba professional era wagenda kubawo ekitongole kye bayita National Teachers Council nga kiba approvinga.
Bannayuganda basa